yande joni mi tori min tawi sappo je studio kalango habaruji fulfulde kori je ñalle mo sumana amadou janganta habaruji moddo hande ni en kala do fila ko darto lekkolibe le gallu ñeme e le red le niger nokkuje kewde be burtake be pottidi kondo e habbinibe en kalanto mudum hore je gouvernement brigira fini wadino jonde haldude e habaruji do fila ko darto fuddan hono fawar jon dubi joy lamu amadou soufou himbe nana kaldo ko haali dum handen ni fawarjo yewtal men pendiron no daara filla ko dartu himbe jo e lanaaje kojobe himbe yilotobe ga yilnotobe do maayo leydi Niger nani wantiri yarno birmi on ni habaruji di andan ni en pudran ciagal ko fawarjo ilu kenyande USN kawon hawrinde jangobe leydi Niger hokki wiide ke jangobe to tawa fu l'école fu mburto hande de endan den ne kay dun don du kondan dum wadi nokkuje kewde ko wadi nokkuje kewde waddi ko fawarjo ni bandi min fa hande ni be tedo Muttari Mahamadou yahi yowi ne wonno be ngari to endan nani habar ko wadani min pirte fulfulde
illa hejjere polisiɓe garde national e gendarmaɓe gari uddi laabi jehoji université mo ñamay ɓe gari du ɓe darake dow beddaji mawɗi huɓerde no amma ɗum fuu haɗay jangoɓe ɓe burtake misali jangoɓe CG25 korombe lokkoliji gaɗa diyangom fuu burtake nder bangejo gom ɓe kuɓɓi taare dow laabi ɗin polisiɓe gatti glimosen cankitiɓe ɗi naati bureau mawɗo fedde jangoɓe université den ɗi diwi tawaɓe ton fuu fedde jangoɓe ɓen du wi'i ko waɗi nawniɓe amma andaka ɓe foto nder sogeji ɗin ɗum anda de waɗi nawniɓe na waɗay jangoɓe ɓe ni burtake gam hollude ko mosola saɗɗormaji maɓɓe ɗin heɓaki hitande nden yehowi jande du waɗaka jangoɓe maɓɓe wakkati fuu no nder murtere ceede gom eɓe kokkete ɓe keɓayɗe
a gaccaka ali ñalli caggal majju tawino agadesdu kono lekkoliji hakkundeji ɗin enna ni ɓe fuu kamɓe du kono subaka o lekkoliji maɓɓitaka eɓe gondo filla murtere nde wi ande waɗe balɗe taddo inde USN hawride lekkoliɓe jangoɓe nenene kaydu caggal mum to fawarjo to ete CSP Mohamed Akomeli ton enna policiɓe gari tawi jangoɓe ɗan ɓe gattidu kono ko ete gaz lacrymogéne ɗe mbiyata curki bonkiki enɗan gam batte haɗude lekkoliɓe gadda jiidal muɗum en fa hande ar filla ko darto hono nden ɗo murtere janden to enen dosodu kondan ni si en kaali haala muɗum ɗum no daara kandu kondan jangoɓe lycée e collège tawaɓe nder wuuro ngo enna kay ndu burtake sanne sanne subaka o enɗa koɓe burti ɗum tawama du kondan ni policie ɓen tawa ɗon enɗan ɓe gaɗi fottere hakkunde mabɓe ko fottere nde waɗi du kondan Dawda Hassane tawa ɗo enɗa waddi habaruji ɗi min pirte fulfulde
to laabi pottata ɗo hadde justice woni ko polisiji mbugi ɓooɗe garnaati sukaaɓe rewɓe nayo woni ko torri sanne nden koɓe kooƴuɓe ɓe ngattile loore polisiji ɗin ɓe cawroy nden noon koɓe paɗɗi ɓoɗde garnaati go saamoy ley radio Farhan nde to du yehi saamoy nder boulangerie ko waɗi mburtaki kidu kam woni fedde sukaaɓe jangoɓe wiitende USN nde heɓe kolla mettorgal ɓerɗe muyɗu enda ley rafi jobdi ceede ko ɓe kokkete lebbi tati warde lebbi tati ɗum ɗum duɓe muya nano ɓe jotto to suudu gouvernorandu amma polisiji kaɗiɓe yottade ɗon dey nder yamde sappo non ko ɗum wiyey ɗum deƴƴinoyi ley dooso
to sene en jeeyi to enna maradi du jangoɓe enɗan noon ni won koɓe mburtori koɓe mburtidu konnan ni ɓe jeeyi ɓe pottowi e fawar jondu konnan ni sogeji na mbiyandu koɗa haɓɓiniɓe hakkunde maɓɓe leegami leege lycée ɗan baskore ɗon wonto ɗum baasi o fuɗɗi nden wonno ko fawari jondu konɗan ni riwodirgol waɗa hakkunde maɓɓe polici ɓen enɗan ɗo mbimi lycée d'ambascore ɗon enɗan nden wonno ko wiyete lacrymogéne o enɗan yoofa dow maɓɓe kamɓeɓen en polici ɓen enɗan ni nangui yimɓe hewɓe nder maɓɓe noonni fa hande so en gardo filla majjo no tawa hono secrétaire général ɗiɗaɓo mo hawride lekkoliɓe wiyeten USN nde enɗan kanko du o haali o jaabeke caggal ko waɗi ɗum enɗan bandimin tarnano Fouda Ahmed kañum ko yewdi e makko nani koɓe kaali
nous avons observé 72 heures deux fois de
min murtiri balɗe tati faade ɗiɗi gam foɗude hakkillo gomnati ko watta mosala saɗɗormaji amin heɓaki misali filla jande hitane hikkade ɗum du waɗi ko bureau fedde amin mawɗo wi'i ko himɓe gaɗa murtol balɗe tati ɗe deydey no laawi démocratie wi iri ɗum miɗo haalana himɓe du ko polisiɓe diwi loore amin gom faade hippi nder majjum bandiraɓe amin gom nawnake sanne kogol université mo ñamay polisiɓe pilkitake ɗum tommaradi e zender waɗi nangaɓe ndenne himɓe paama ko gomnati o wala no gollira laabi démocratie no hani wi'e o wartirama dow laabi démocratie
toutes les conditions doivent être prises pour que cela cesse
o wononen ne ka jibo yaaye latir ka won secrétaire mo hawrinde lekkolibe jangobe wi'eten ISN wakkal mo tarnal fuday ahmed yewde makko ciagal mundu kondan ni bandime adama dawaci noddi do cialol biten kasum isa ka won secrétaire général dida bo mo ministère hawjine filla jandeji hakkundeji ondu kondan haali ko haali do holli o wi sey joda kalen wada hakkuni himbeje be fu ko do heba dum moja.
Nous avons été informés par
ardiɓe janguirɗe huɓere ñamen kalani min ko jangoɓe en no godi anniya murtude subaka o gam ɓe bi'ama ko jande hitande hikkade no wawi wartirede mere minen du min wonnaka e saɗormaji mabɓe ɗum waɗi kamɓe du ɓe bi ɓe natan murterde miɗo milo ko wakkati no hori fa wi e janguere waɗi hitande nden du wartire mere ƴeewe ko jangoɓe université binde ƴami ɗum de ƴeewon se saɗormaji collége uji e lycée ji ñame fuu no tawe dermu fa ɗum fotato ɓe bi'a ɓe burtoto misali ɗo ñame jangoɓe no kewi janguirɗe ɗen du no keƴ ori denne toɓe godi saɗornam fa wi e toɓe jaɓum ɓe murta miɗo miila ko ɓuri nafude woni jangoɓe université ɓe garta jooɗe haali e waɗe ɗum ƴeewa no waɗe fuu ko musola heɓu
hoorejo gomnati leydi Niger Brigitte Raffini o waɗi yewtere yaade hoggoɓe habaruji ɗum ndu jooɗa kaale noon ko o waɗi dow filla ko darto hono laamɗiɗam ngu Issou Mahamadou waɗi du kono hitanni ene nder laamɗiɗam ngu endan a se ƴaɓɓiɗo won ko o yaari jahangal tilaberi tondu wonto waɗi yewtere nde kanko Brigitte Raffini ko yarimo tilaberi ɗo yewi o ndaaro nokku to han tawi himɓeɓe gurimo en hani egga gam batte gaɗol faddorgol ndiyam mbiyetengo barrage mo kandaji ton o ndaaro no wontiri caggal mon ko waɗi nde ɗo yewtere ko waɗi yewtere nde kono himɓe ɗon kaldow muɗum himɓe ɗon kaldow muɗum hande min keeɓi mbiyeteɗo Tahirou Djimba laatiɗo kañum wonno hoorejo fande modele maaykata parti mo walana laamu walana opposition o wi koɓe kaali ɗum fuu kanka o yiyay fuu ko cuɓino ye ko waɗa dow muɗum ɗum o haalani Gongo Mouhamad ɗantani subaka o
mi nanae belɗum mba seɗɗa dow ko nanumi ɗum jande wala no waɗa nder leydi dangare leydi meɗen fuu caami misali lokkol mi anda ɗum e o hiɗi hiɗude himɓe leydi gam de jande dartaki nder leydi filla yaadu yeeso leydi wala himɓe leydi ɓerɗem en keli he mabɓe ɓe itti tammude fuu laaɓi cellal ɓalli e domol leydi fuu dartaki luumaku du wala ndenne ɗume himɓe mbiyete
Tahirou Djimba noon ni hoorejo fawar jondu modele ma aykata caggal majjo ndu miɗen andina on ni hono yerno min keɓiri habaruji kewɗi ƴuuɗi e habaruji hokkoɓe habaruji dow filla ko darto ndenagu leydi ɗone studio kala ngu tawama himɓe Boko Haram gaari keppiteke wuuro wiyetego fane gaskerou eɓe gon nder loore ko wiyete toytak ɗum endam koɓe keppiti nokkurnide kono har yande jeenayi futuro jamma noon ni ka noon koɓe gaɗo keppitaki ha nokkurto sogueji goni kaliyo mumen gaskerou ɗon endam nden wonno ko fawar joni koɓe kawri sogueɗi enɗan ko fuɗɗodir e mabɓe ne kayi ko pelanɗe enɗan kewi dow muɗum wanno ko fawar joni ɗum hantiroy dow sogueji sappo e joyi barmi kano won himɓe Boko Haram capanɗe joyo e jeɗɗo won ko mbara malfaji koɓe jogino dukonda fu jaɓama ɗum dukonda ni malfaji ko watto fawar joni dukonda ni ko wiyete AK-47 noon inɗe malfaji ɗete nogay won ko jaɓa e jeɗɗi goɗɗi dukonnan jaɓama e mobilaji koɓe gardi dukonnan tati ɗum wonno ko wattoenan gueskeru hanke nde enɗa fawara joni dukonna ni himɓe hono dilla wamɓe jeyaɓe Guinée Cameroun Côte d'Ivoire tawaɓe to enɗa alkamiste o enɗan dow keerol Algérie no joppa kiloji noga hakkunde mumɗe asamakkal kam wonno ko sogui leydi Niger tawiɓe ɗon enɗan ko hooƴiɓe wartiriɓe arlit wakkati mo kalten oni himɓeɓe enɗan ni ɓe tawa arlit comme séria ɗon enɗa ɗo policiri arlit nde endan ɗum waddi ko subaka o enɗan ni bandima Adama Dawaci noddi to enɗa préfet mo arlit alat mo gaskiya gam batte o famtina en dow ɗum no ɗum yaari
dillanɓe leydi lasso woni konanga nder maɓɓe no woodi worɓe sappo e joyo rewɓe ɗiɗo kamɓe sukaɓe tato ɓe woni ko keɓa heɓde funnange asamaka kiloji mum lasso les Niger ɗum do no sogueji gonɗi no jiilo ɗi poste asamaka kamɓen kawri e maɓɓe ɓe tawdanaɓe e nimɓe wonɓe no kalde e maɓɓe fa jaraɓe nder leyɗe laatiɓe pelli dow sogueji meɗen fadde mumen doggude amma ni sogueji meɗen pilaki jotti ɓattito. Nden ko sogeji ɗin ɓatti jabtiniɓe ɓe gaddiɓe to polisiji gonɗi e kerol Asamakka ɗon. Kengan ne ɓe ɗowta warde Arlit do haala ka kalten ka iɓe tawa le commissariat mo Arlit. Ɓenɗon duno ɗowtuɓe non warde nder région Agadez ni ko ɓe piiloroyi yurude far funnange ingal. Ɗum do no wittinoɓe nimɓe yaraɓe nder leyɗe ɓenno. Ɓe ɓattintanaɓe na nder jayri hadde kerol ɗum ne woni ko waɗi.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
jude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Ɗo endani nder galluje men woodi himɓe goduɓe laanaji ndiyam ɗi laanaji ndiyam du kono no nafa himɓe ɓen sabu eɓe kooƴe himɓe waroɓe gam batte ya yiilo dow ma ƴeewa kulle kulle. Ɗum waddi ni ko fawar jo hannde kañum min jiɗi min ganna on yewtere mum sabu ɗumɗo ne waddani himɓe jo e laanaji ɓe jawdi sanne. Rahilatu Soumana Hassan kam woni ko yehi wiɓe landite keɓe o fotti e mbiyeteɗo Sani Ibrahima goto e maɓɓe o holli nafakaji ko no heɓe hen e no onon warra golle makko o se kettinan nano.
Issoufou ummini motere laana ndiyammu yaade dow maayo Niger. Issoufou o ɓi Sani Ibrahima non goduɗo duuɓi capanɗe joyi e tati kanko du woni awƴonomo laana ndiyam ka illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e goho o fuɗɗi gollal jiilaki dow maayo Niger. Laana ndiyam makko ka fuu no feɗa daage daneejo no cudda dow makka e joɗorɗe woɗi du garɗo fuu o yaran ɗum ley makka dow maayo.
Neɗɗo fuu e ko warta ƴeewa woɓɓe noye maayo gon ilirta woɓɓe du dabbaji ndiyan ɗin ni ɓe garta ɓe ƴeewa misali gabbi to leeji moɗo moɗoje na pooli ndiyan. Yaadu yande tati noon min ummoto ɗo ñame min koɗo nder duune go min ñalla toon nden min kirnowa min garta min mbaala ñame naade gon mi adi himɓe ɗo ñame mi yaara ɓe nder parku
laana ndiyam ka no woodi to nema defete leymun nden ne Sani no waawi yaarude nimɓe yiɓɓe yiilowaade faa waɗa balɗe emo yaha fa Tumbuktu nder Mali. Yiiletoɓe duniyaaru ɓe leyɗe yaasin kamɓen ɓuri ƴidde tokkirde dow maayo ɓurde ɓe Niger. Amma illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o ko yiilotoɓe duniyaaru ɓe leydi France ɗiɗo nanga doggida ley ñamey nder ñaamirde ɗum faddake golle makko duuɓi joyi ka noon ɗum waɗi lebbi joni ko fuɗɗi golleeji makko emo heɓa du ujunaji hemre yaade million goto.
Komi heɓi hikka ɗum mi miilaki keɓol majjum ba jahaala jeegom gaɗumi mi yehi faagaya mi nani belɗum majjum sanne mi heɓi duumi moƴƴini laanaji am.
Waɗi duuɓi sappo e joyi ko Sani laana ndiyam ngota wonno gollira amma hannden ɗi gaɗi nayi ngal gollal du no ɗon yaara yeeso ngam imo ekkito sukaaɓe makko wakkati ɓe njaata jannde woɗi du Sani no holiɓe sanne.
Nde miɗo waɗa jahaale am mi accidamɓe laana Kanno de goonga iɓe kawjooke du no wooɗiri miɗo sembinɗinamo nder gollal ngal tawte o ɓuran kam ñeñude hikka o tefata berve makko.
Gollal makko ngal faa warde hannden yiilotoɓe duniyaaru leylan nanti ɓe keɓi habaru maggal tawi du télévision ji ɗi leyɗi tubakoɓe kewɗi ngari ngaɗi silma makko. Sani Ibrahima no watta daande e ɓiɓɓe Niger yaade ministére hawjinde filla yilaru les duniya
gare tunto e nokkuje ɗe ngam wurtinde inde Niger. Miɗo hiɗi du mi hi'ano ministre o moƴƴinirta nokkuje gareteɗe no ƴeweɗe.
Dow ɗum ɗoni ko habaruji men fulfulde tili hannden fa Allah hewtina en jaango habaruji ɗo nanɗo e studio kala ngumi accidan e Gongu Mouhammad ɗan tani gam batte wadda kanɗo habaruji hawsankore e kedde jamaare wadde mballa mum ko nanɗo habaruji min hoore wiyeto assalamu aleykum mbalete jam waɗi.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.